Stereo, stereo, carango.
Stereo, carango.
Odi pile di DJ.
Stereo, 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 carango.
Carango, odi pile di DJ.
Yande jone vitari mitaji sapo jo studio carango nani habaruje fulfulde. Kore jangalle modo abruje fulfulde semana war janganta hande go lewr december nyalande ittando filodrudo nyaw sida mi garanto mudum mara di ndungu fara demal kany durgol fu wonko jacce mudum wonno ko yilar ministre kawjinde naguleji yi ele majum to enda agades du konna sollare wonno jippo e wurngo enda subaka e futuroji ele balde de enda nonni hande yewtal men pinno e garta do fila ko darto nyaw sidangu endan kanyu e nokkuje to himbe nyawbe enan gono sawro nonni wontir yarno birmi woni hande en go lewru december woni nyalande hono faande ni do fila itando fila durwidol e nyaw sida kerol hono duniyandu fori ko nyalande enda batu mudum hikkani ko hoja do mum woni himbe fu kabba ni akunci juure mo en dey durwida e faande du rento e do fila ko darto nyaw sida ngu endam do enda galle nyame batu majjum wadama to te kambagajiya nene ne kay batu ud kono ko wada himbe hebbe je potto e mudum dum waddi ko faaru joni men jewdi be te docteur Al-Husseini Zainaba Maiga lati do kanyi woni hore bar fila ko darto do dugo nyaw sida nani ko halani bandi men jaadu fotto e batu on Mukhtar Hamadou.
Notre objectif c'est de faire en sorte
comme ngol miden tefo woni be dudde sembe ko watta hitane dum ujunaji didi e laso wi e nyaw sida gu jalam yaade hitane dum ujunaji didi e woronja tawe nyaw gu yeggitanama dum du woni adi momin adani fedde duniyar hawjini fi sida de Allah jabi du min kumnan adi o wada jaretede gam nyaw gu fu no hebo handen der leydi meden sa donnam arano momin tawda ni woni leydi Niger no mawni no yaaji sanne denne adude safare yaara nokku fu der redu leydi hoya amma miden he wadude bawde amin fu jungo der jungo der balla walliroobe fu durugo sadarnam didab on woni wadade na sappade tawdaabe nyawgu dum du wonno hada yaadu yesu durugo gan himbe no kula gare ewani ewande himbe du ni woni lawol fuddude nyawgude
himbe par rapport du traitement
no wantir e dow fawar joni battu tatabo dum wonno nyalande durugol gam batte yitude hakkeji hokkobe habaruji e yolminande be gada golleji mabbe kanyen du konna hankem be gadi hiro mangodo inde majjum hiro ngodu konan der mudun ni enda be gadi jobdiji yaade e fawarjo on hono hokkobe habaruji laati be gadi golle mun gari kolli gollobe tele ko wato sappo en yerton gollobe hono faande ni hono kabaruji ko wurtu ko windete duggi sappo en jeegom nonni faande en gollobe radio di jeddon be won ko yeyi hokkoyi den inde mudun gam batte jeewde golleji mudun tiagal ko be jeegi golle ni enda ni nokku fu be koji himbe taton burbe wadobe kebeni dum enda bar jaari kano hono himbe be radioji be enda ko be gaddi dum enda den dum yottaako dum barjene amma be kebanaama kambe de seeda kalaay dum wonno ko wada hankende enda do galdo nyemey député be wombe der region mo nyemey kambe du be naati do filla ko darto hono battondirde hakkileji na mbi'en du ko na mojjinde hara filla ko darto hono gollobe mairieji hakkude mo dum e horebe mairieji din endan dum wonno wakkati fo be ngada murtere gan Allah e fawar joni rafi joddiji mabbe ko to lebbi e lebbi min jewde sumana sanda goto député be ja les partis mbiyetedo faande lumana africa nani ko halni Habibou Garba.
Pour l'heure, il s'agit des questions de finances.
Ewa kati mongote lemun o do fila chedeno. Minketi nanake mer mogalure maude o. Minketi nanake fede golope meribe. Minkepi habaru kwa wati meri onwala sembe. Dalili mujuana tosudu terezor maududu. John o minduru wanyi oje minister kajude do fila arzuko on. Momimilata nowai waludemi do fio. Ama mer mogalure nyame maude on. Jogi habaru jitinfu. Minankai, mingona nani fonope e hoitinepe. Dene golal amin kamuni labi gonhoje fa. Fatabe jon en badeji wabbe lebbi be keban joddi mudu en be keba hakkeji mu
do modar yere de salaire plus être dans leur droit
o wono député Soumana Sanda tiagal majjo du ministre kawjire filande enagu leydi kanyo sogeji kala mutari wadi jangal ko balde jeegon der region mo maradi ministre yeje woni wono dungu en timmere le nokkuje de en dan jiade region en mo maradi subaka hande o wadi hawrina gam batte o hala ko yi ele jahangal galgal o wadi nenne ne ka dum wadi ko fawar joni o holli wiide ke hono kulantere je kewde taama hono jacci der majjum dum du kondo mo tawda keddi horbe sarusuji ton enda maradi nani ko mamed mamang wadani en ele yewtarnde enda
dungu fardemal kay ngore gunyaji didi e keme jeegon don enayi e keme jeetati e chapande jeddi e jeddi den furja cere wadi e mudu en tawama ne rawani dubu junaji didi e sap e joyi gure keme tati e sap e tati tan woni ko dungu gum wadaim fardurande ko jacci hikka buri ko rawani ɗuɗɗe nguluuji ladde ngari naati heen ko watto nguluuji sappo e tati kam woni ko waɗi ko ɓuray lewru jom. Nguluuji ɗi mboni durande sanne far ñaamande nimɓe ɗon ndunngu fuɗ fayalti nimɓe no keɓa ñamduuli no naato e nder luumooji ceede mu'en no njippo no ƴeeñam ngam heɓa ceede ñamdi ndaro nokku ngootu waɗi ko laamu watti toonuuji ujunaaji jeɗɗi e keme jeegon e capanɗe tati ceede mum hele sonne toonuuji ujunaaji ɗiɗi e keme tati e capanɗe joyi e joyi kamɗo yeddaama galleeji ujunaaji jeetati e keme joyi e sappo e tati ɗi ngalaa baawɗe. Caggal nden neɓe kolli no haaniri sille dorgooje ɗen njaha yeeso ñaamri nimɓe e dabbaaji waɗee ko sonnete sonne ko yeddetee du yedde.
A gacca Kumar Hammad enen affirti habaruji ɗiɗo ƴuttoenda maradi beete beete kañum e kiiral naange fuu ton enna de wuro Agadez sollaare wonno hippo e de wuro ngo endam sollaare ndi ɗo konna ko en hippo wonno laatni himɓe saɗorma sanne ɗum waddi ko banndimi jaarɗo jahangal toende Agadez tarnano Fouday Ahmed o naati e haala ka tefude hono habaru majjum faa waɗa nani ko haali Francir ko Oumar Hammad firti e fulfulde
ɗo yahde balɗe seɗɗa nde lewru décembre ndu batuuji kewɗi no ngaɗan Agadez ano Agadez so kinini nder balɗe ɗe sollaare mawnde go ummake toon ɗum do no haɗa nimɓe waɗa muraduuji mumen no haaniri. Mamman Sani wattana kaabu kaabu o wii sollaare nde no haɗamo o waɗa golle makko baa ko tawa nden o ɓuri heɓude nimɓe sanne. Mamed kamdu janngo lokotorakonom o wii nimɓe hakkilo e sollaare nde inde ñawna fuu du sukaaɓe ɓuri de gacce moynom ngam sarusi e to wakkatiiji haalino dow filla majjum wi'i ɗum wari ɗum waawi waɗde du lebbi nayi ko ɗum hantan sollaare nde inde heewi leydi sanne inde torra du nimɓe sanne torra mayre daraaki duɗon tan no waawi nannugol ñibdiiji Agadez e sigilaaji batu ngaɗoowu sappo e jeetati lewrudu.
Nawontiri fawari jondu konna ni hono keeñam wonno ko fawari jon to enen tawa luumo beefi kollol ko wiyete agwa odu konna inditira kana hono laawol laamu leydi Amérique do fila no watti ko hoytintana leyɗe meɗen yaara kullanteje muɗum sotto ton endam ɗum du konɗa ni waɗama ko watta tendeje kemiɗe capanɗe joyi kawno ko waɗa nokku to himɓe wawi hollude guineji muɗum en nder suudu duro to endan tawa ka noon woni hono himɓe siriɓe ɗu ɓe mbiyini hono tendeje hembre e sappo e jeetati heɓaynatoɓe bako noon waɗdui Moussa Souleymane hoorejo bato endan o wi fuɗɗir noon fuɗɗir oɗo woɗi sanne nani ko wi
lallai haqiqan ka himo samu ayi wonnon fet
min keɓi saɗormaji e pamtinol nimɓe dolumo kollolngol waɗago le reedu leydi hana ko wowa waɗede num tendeje kemi ɗiɗi e capanɗe joyi kam woni ko waɗa tendeje hemre e sappo e jeetati kam woni ko heɓay nimɓe capanɗe tati lewru novembre ndu kam woni hantode luumo ngol min jofan nimɓe fum ley nokku gotugol min gaɗɗititto luumo kollol ɗiɗaɓo gaɗol nder lewru janvier waroru min nidda du talki ami gansitede ley leyɗe tawaɗe nder fedde agua ɗe fuufa heɓa tawe ɓe gari e luumo kollol ngo amma woɓɓe kay beltaki ba seɗɗa e luumo ngo Allah e raffi ndenagu ngangu le jeɗire bettiɗe ɗe se ko Allah ɗum welimin miɗen ela luumo waraw ngo hoorejo leydi o nanganami e luumo ngon fa tawe ɓiɓɓe leydi nafarake e maggo
nonni wontir debbo goto luumojo ƴuttoene togol ngarɗo foti e luumo ngo o wi sigila luumo ngo wooɗi sanne sanne ka noon woni himɓe gara sanne saabu Allah e rafi ceede.
On est venu à la foire
interne. Wari to beefi o mi ƴuwana togo sigila beefi o woɗi sanne de gonga domoɓe no tawa nokku fu wala fuu ko ngakki ceede ko warɗo sodani noon wala tendeje ɗe faaɗi sanne ɗe daara ɓeydude ɗe yaade yeeso hande woni ñalowmi cakkitiɗo miɗo watta dane e himɓe burto gara cooda ba jangode min noddama min gara tan dow majjum min goni de gonga min giɗa ɗum daro he lawol ngol o jacci hikka fuu no moƴƴinte mo wuuri
ça va changer.
Ɗum wonno fila luumo agwa to endan taaba Abdoulaye Souk kam won ko waddani en ɗiɗo habaruji fo.
Kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no wala kam sanne miɗo feccide ɗum
nawontiri ndenene kayne har filla ko darto pirto ɓallidu konnani faro ko darto hono coupe mawɗo mo leydi Niger gattaɗo kannoɗo fiyede keñal nde enɗan heɓa fiyede keñal gam batte Allah e tawama hono meyna kannoon to enɗan togo no lattide e himɓe togo to enɗan baal ko darto filla yimɓe imowa ndene hande woni ko latolngol waɗoyta hakkunde AS fan kam woni hono kam woni ɓurɓe wawde le leydi men Niger kañum e fande AS duwan latti ka en jogui coupe mo leydi Niger minen anden o du wiide ni assé garo o woni ko fawarjoni ɓurodirol ngol tukona fuɗɗete e le leydi Niger fum no ne fa hande ni te ngardo filla ko dartu imowa oni hono kuppu mudum gatta leede jeta de en danni hun ne don no yidi fa yotto kero mudum kenya de en da mali kanka yi hono wurde ke gotuge mun daniel gam batte kanyu kay yahan e do pian de chak torde en dan den e lasar o ko na famoite kambe mo en fidoito nenne ta amadu ko na mena mo niger kandu hon kawon didabo e le fedde den do wetende a kano woni ni kenya be kebino be jalken to goddidi e gotel dun ni hokkay be lawbe jotto hono fawar jon tefongol ngado wowol tati lewru december ko wartu dun enda
duude nyamei ya darle
kilaberi ya hadifa
kettine studio kalangu do radio modo
studio kalangu ya du leedi niger
na wantir joni seni ngarte do filla ko darto hono hande yewtere meden an pindino lo ndara filla nyalande de do dru diggol e nyaw sida kenyang wonno ko fa hande ni hono kulide en ngada do en der leedi niger do nenne ne kaydu tawama du hande de en batu goddo mawdo wadama do filla majum ndrudugo nyaw sidangol du kono hunno latino souli sanne himbe feddeten MVS kan won fedde ndaro en watko tawe gondo e sida heba wura kando no himbe fu wuriri ton enda non no woni no sigili kulle kewde gam batte jewgon himbe ben endan do ne wadde ko fane min yedde mitte Saidu Ousmane goto e hore mabbe nani ko haale yewternde
MVS a pratiquement
fedde durwidode nyaw sida wiyetene MVS no tawda no kuje nay to jijam etete to ko himbe pirtete do nyawgu to nyawbe garta jaba safari to himbe janginte do nyawgu handen labi durogon sembi isanne di jajidu wakati min puduno min mila kinu himbe garanno gam to neddo wi amono wonde sida wiyata kena timmi safari fu wala himbe no kula wakati mundu wi'e ibe tawda sida so lewru janvier wata himbe hemre e woygu garito ami min kebi holar himbe sanne faade jewama der hitane no wada himbe ujunaji tato warobe no jewtinani fedda min de no hetokkitade no jewa no himbe ujunaji dido e kema tato goni no nyawtoro wala ko yobe gam etago neddo tilsintake wadago a hidan ni garana horema de neddo wari lamba hokkete inde mu windataake den neddo yaha to kollito yewtida he makko o firta hore jomun do no wade de jabi den ijam mun ete mintaji sappo e jo heji etagon wadama den go yare to kollito nodda jomun der hakkilo fukkimo halana dum de tawama etago hollay fuyi den jomun warta lebbi tati gadam yewtinani da Allah wadi du jomun tawdama e nyawgu den halane no kuje to suboto yaha jabo safari no kure amin de no tawa der irnu kuje de jomun wi kan darto ni to amin den min jara dum to doktor amin eta jomun lamba mun ade den hokke wakati mo warta ade safari de yarta safari de du wala ko yobante gomnati wallobe ni goni no gaddana min de
c'est l'etat et l'onu sida de toute façon c'est les partenaires qui donnent
da wondo habaruji me fulful tili hande fa Allah yottene jama la saron nana habaruji fulful de kero jamare wallube mi e hore am yotto assalamu alaikum balata jam wali ketna don du habaruji hausan kore asmana sinan sirri kany e jamare mudu
studio kalangu
sigilaji studio kalangu
der gallu nyemay
do radio amfani
lambaji hembere fm
agades do radio nomad
lambaji hembere go'o e tobere jenay fm
arlit radio ikokan
do lambaji chapande jenay e joyi tobere go'o fm
difa do radio amfani
lambaji hembere fm
doso do radio fara
lambaji chapande jenay didi fm
filinge do radio muria talka
lambaji chapande jenay e joyi tobere go'o fm
tilaberi do radio tebonse
lambaji chapande jenay e jeddi tobere joyi fm
maradi do radio garkua
lambaji hembere jeddi fm
tawa do radio tambara
lambaji hembere jeddi fm
zender do radio shukura
lambaji hembere joyi fm
studio kalangu
sigilaji studio kalangu
der gallu nyemay do radio amfani
lambaji hembere fm
agades do radio nomad
lambaji hembere go'o e tobere jenay fm
arlit radio ikokan
do lambaji chapande jenay e joyi tobere go'o fm
difa do radio amfani
lambaji hembere fm
doso do radio fara
lambaji chapande jenay didi fm
filinge do radio muria talka
lambaji chapande jenay e joyi tobere go'o fm
tilaberi do radio tebonse
lambaji chapande jenay e jeddi tobere joyi fm
maradi do radio garkua
lambaji hembere jeddi fm
tawa do radio tambara
lambaji hembere jeddi fm
zender do radio shukura
lambaji hembere joyi fm